Yeah, yeah. Hands up, Morgan. Tuatandika tuzanyiriza Mukwano tusagiriza Atenga tuyambagana Momoleche munga tukwatagana Ebyakati kuyiriza Mukwano kupangirira Munafuye kunyegenya Simanye nange chatukao Katimbulira mukwano chinze chenakola Nomenyamenya omutima gwange katisebaka Nalambulira mukwano chinze chenakola Nomenyamenya omutima gwange katisebaka Bino birowozo Baby birowozo Onanzise birowozo Mukwano birowozo Bino birowozo Baby birowozo Onanzise birowozo Mukwano birowozo Chirichemu mukwano jenkusaba Joba nasobya netonde Mbulira mukwano eyensobi Ugambe chimu I'm sorry Kubanga mutimeno kwe wanise Bulieno abando Zikakanyo mutima kukakane Okume weno I need you Katimbulira mukwano chinze chenakola Nomenyamenya omutima gwange katisebaka Nalambulira mukwano chinze chenakola Nomenyamenya omutima gwange katisebaka Bino birowozo Baby birowozo Onanzise birowozo Mukwano birowozo Bino birowozo Baby birowozo Onanzise birowozo Mukwano birowozo Chimanye nti noye gweweka Niwe baby nze gwenenda Koma we miti majikwatagane Tude yunga betwali Do you know baby ye gweweka Mtima gwange gwegwagala Don't have I'm the only one Muduni yenu nze gwenenda Do you know baby ye gweweka Mtima gwange gwegwagala Don't have I'm the only one Muduni yenu nze gwenenda Katimbulira mukwano chinze chenakola Nomenyamenya mtima gwange katisebaka Nalambulira mukwano chinze chenakola Nomenyamenya mutima gwange katisebaka Bino birowozo Baby birowozo Onanzise birowozo Mukwano birowozo Bino birowozo Baby birowozo Onanzise birowozo Mukwano birowozo Bino birowozo Baby, birowozo.